na mpenzi 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 mpenzi. Nikasema kumuacha siwezi 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 siwezi. Akanifanyia ushenzi 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 ushenzi. Nikachukia mapenzi mapenzi. Leo kanza kunita bebe.
Ananita bebe.
Ili ananiona mibwebe.
Ananiona bwebe.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fungo za kongoro. 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 Fungo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fungo za kongoro. 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 Fungo za kongoro. 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 Kongoro.
Basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Oh, ndio basi,
ndio basi tena.
Haunipati,
haunipati tena.
Na ukoko mi, kujitumisha meseni. Na ukoko mi, kunitaita baby. Na ukoko mi, kujitumisha meseni. Aikoko mi, kunitaita baby.
Oya kanza kunita baby.
Ananita baby.
Ili ananiona mikwege.
Ananiona mwege.
Anajilegeza lege. Anataka tena mshete.
Fungo za kongoro. 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 Fungo za kongoro. 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 Kongoro.
Wanini, wanini, wanini mimi wanini.
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 Fungo za kongoro. 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 Fungo za kongoro. 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 Kongoro.
Slicer.